Ole tina o Lucy Haslam, na suialona o langa ile ono tausanga taluai, ina uolongo ina o iela na tama o Dan Haslam I se tala faano anoa. O Dan e lua se furu tausanga le matua, ili teimina ialongo ina ilona tina ili telefoni, o ia ua afie le kanesa o le puta po le bowel cancer, ma ua o I se tūlanga whaingata po ua o ili stage lona faa. O le tausanga na te neina maliwai Dan Haslam, ina ua mai ale lima tausanga o na tonga fitinga. E le ngata I se tau tonga, ia e nasa so oai ma le chemotherapy, ma le radiation. Na whaalia e Lucy Haslam, o le isi vanga na silio na tinga I naila na tamma. Ona o le le ma whai o na tao fi le wha a whau whau, ma le wha swati ma I vaila au. Ma le ma whai e ona ai.
It got to the point where he had to be hospitalised every time he had chemotherapy. None of the pharmaceutical preparations were able to control his nausea and vomiting and he was getting weaker and weaker.
Na yese tangata na whautua ina Lucy Haslam, e whata ita ia Dan le marijuana po le cannabis, e tau tonga fiti ai le wha a whau whau ma le wha swati. E ui ina o se solitu la fono, ona o se vaila au wha sa ina le marijuana, ae na whata ita ia Dan, ma na moli ma wina le vave, ma le te le o le suinga.
We were absolutely blown away when, you know, a couple of drags on a cannabis cigarette and it worked. His nausea stopped and he immediately had an appetite and asked for something to eat. And he then began to use cannabis every time he had chemotherapy and he didn't vomit again.
Aile I maliu Dan Haslam, I le tau sangana te nei, na la a mataina malona tina se ngā luenga po se campaign, e tūle yeifai ngā mālo ma fō mai I le atunuu, e whaao ngā le marijuana mō tonga fitinga. E yei le whawhita auli le cannabis, pe a le iro tonu le awala na tato inai, ma leitu a inga. O la whinaunga, ina I e tato I se awala whaatanga ina le mālo le marijuana, e whaao ngā mō le tonga fitinga o tangata, ua ui o lātou ngāse ngāse.
We had to buy cannabis from the illicit drug market, so you actually just don't know what you're buying. You don't know what conditions it's been grown under. You wouldn't have a clue what strain it was. I would like to give something back to Tamworth. It's a great opportunity for a new industry, something that's innovative.